fuɗɗimatere seeɗa seeɗa ley leydi meɗen ndi ile hitande 2016 ɓe kollitiri gueƴƴi ñaw o dow waylitiki le duuɓi cakkitiɗi ɗin fo non kanko docteur Sekou Oumar Coulibaly kumniɗo kabaru haɓude oɗo ñaw o hollitiri wiide kawo ñalawma hannde wala fo neɗɗo mo oɗo ñaw raaɓi
ley hitande 2016 woni komi tawki ɓutugol raɓagol ñaw o ɓinguel adama e ley 2020 neɗɗo goto tawrama ɗum to Konago e 2021 yimɓe ɗiɗon to Markala e 2023 neɗɗo goto to Jenne ñaw o waltiki e dabaji e ley hitande 2022 ñawuji muɗum capanɗe tati jeenayyi tayka e 2023 gabbi fa capanɗe nayyi e jeɗɗi ɓeydade ɗum neɗɗo goto tawrama e ley hitande 2024 fay goto tawraka banggal ɓiɓɓe adama dabaji gay noga e jeenayyi tawrama
ley laamu masina hollitama wiyede ñaw o yiyama toon ko yaata cille sappo e joyyi wattu joni Imad Radia ne gondi e waɗede dow hen jamar nana wondi e famminede fufota maroɓe coofe kañe ko nandi muɗum docteur Amadi Tamboura yo kumniɗo kabar haɓude oɗo ñaw ley laamu masina
hikka ñaw buto ɗum woni werre guine tawrama e neɗɗo goto le gallure tumiña ndende kendel ɗum paami wiide ñaw o liɗɗi nangui noon so ɗum raaɓi ɓinguel adama
to tumiña to oɗo ñaw yiyama ton e rewandu non kanko noddirteɗo gulo togo gollo e suud doctor or tonde o hollitiri wiide o wi koɓe cetti oɗo ñaw ko ɓe cikki tigui yella wona e liɗɗi o iwri
jammiji tundiɗi dariɗi ɗi dabaji jarata soni ɓinguel adama nawtirke ɗum ñaw burutu o nanguete ene holli ɗum jaati saabi ñaw bonɗo sambino amsaɗaji kewɗi ene hani laamukoɓeɓe waɗan newamuña banggal heɓugol safareji muɗum fiide daɓere ɗum humpitinde e famminde sanne ɓe leydi ndi
jama hakkillaji muɗum jottaki fewi feso ñaw o yiyaka e ɓinguel adama tafen e dabayi tan ɗum wonde yiyede ñalawma hannde no keɗɗen ɓeɗo yimɓele yamfoyla bomo ko kañe bankasi
jammiji tundiɗi dariɗi ɗi dabaji jarata soni ɓinguel adama nawtirke ɗum ñaw burutu o nanguete ene holli ɗum jaati saabi ñaw bonɗo sambino amsaɗaji kewɗi ene hani laamukoɓeɓe waɗan newamuña banggal heɓugol safareji muɗum fiide daɓere ɗum humpitinde e famminde sanne ɓe leydi ndi
suudu humniɗo haɓude oɗo ñaw hollitiwde ana wondi e wadde dow hen Imad Radji docteur Adama Djekite ana wondi e haalde wattu joni o dabareji ɗiɓe gondi e yaltinde
banggal haaɓo ngo ñaw sifaji kewɗi hani humpitinede hoore ane majji ɓeɗan faamu jamara nde en jogui heƴaɓe ley nokkuji humpitoɓe yimɓe banggal radio ji gonɗi toon ɗi ndenno ñaw o ana heeɓe fay caggal sawrgol muɗum papatoɓe ɗum na goddi amen e golle o ɓuuro fouf centre carter ene mila wiide ɗum heɓde jabuji hantiɗi ɗo hitande 2030
yarde ndiyam ceeniɗam kañe tabade laaɓal ɗum tan watta so ñaw buruto haaɓe noon doctor en ɓe kollitiri wiide